a brand new hit again. My understabella, you know me.
Westside music.
Real boy, Adam Saidi, real Jesus. Ayo Asabit, bring up the colors, never.
Baby, I'm sorry. Zenia Zizel Masuri, Konona Kupa Niswalele, oh Dale. Oh, baby, I'm sorry. Nilina Kupa Niswalele, Zenia Zizel Niposize, ah, baby. Inge Kwena Nakua Mabuku, Nakupa Mabuku.
Yeah, in the plan you hit again. I understand better. You know me, real boy. Get it? Yeah. Babe, I make a mistake. You got my girl over my focus. Where's over take you? Please, I'm sorry. Ya vuka ofi toni kutseza love ya kabaki. Ya toni kole la geti. Usali kunisia ni miriri sali shaki. Nimesingile ya hao mahaki. Ya nenili niwe na nenili wasimati. Kama otu nenikina kudutaki. Umusha na kandivike sapo baki. Kono la kache kuseni kutani mabanki. Nifelile mami inge mezi mwataki so.
Baby, I'm sorry.
Maondo sabala.
Zeni zize ni masuri.
Jise brani olitake.
Kono na kupa niswalili. Oh dale. Oh baby, I'm sorry. Nili na kupa niswalili. Zeni ya zize ni fosi.
Kimu kolo ni silabo, kalabo kia kulifani kuisa kubabo. Siko muki kukubona la kulata, kiwa neni lata wena wali kupolaka. What? Nibata kukutisa fasi waka tu, kilato nini tamesifano kasi. Anina tu kukubona au lila, oh, nibata kukubona au seya. Balika nivakele choni aitotikeya. Wala, seni soli kubulele, I make a mistake, naziva na fosanga. Chwale, riujizo.
Baby, I'm sorry. Zenia Zizel Masuri, Kono na kupa niswalili, oh dale. Oh baby, I'm sorry. Nili na kupa niswalili, Zenia Zizel Niposize, ah baby. Inge kwena na kuwa mabuku, na kupa mabuku, na kulata juju.
It's a brand new hit again. Maonde sabala, you know me. Rich boy, yo beef, Naikupela swalelo, nituwezi kwa ufela za magelo. Za magelo zika nchikenya maselo. Sipeta kukunyala leo pila kwa liselo. Haze kuduke, wena wali vizola liseo. Naikutu anda ncheza ni mula mputeo. Kwena nisisi ze fela ni skolo. Vakingi sakuni fa original ilatio. Jaafela lui kingi semu chato. Lukute kwa downi lui kingi setu foto. Jaafela lui kingi semu chato. Lukute kwa downi lui kingi setu foto.
Baby, I'm sorry.
He's a brand new hit again. Maonda sabala. You know me. Rui boy. Yo biz.
Agaja. I'm sorry.
Yeah.
Nili na kupa niswalili. Zeni ya zize ni four season. Ah baby. Inge kwena na kuwa mabuku. Na kupa mabuku. Na kulata juju. Uniswalili. Adudu. Inge kwena na kuwa mabuku. Na kupa mabuku.
It's a brand new hit again. Maondo sabala. You know me. Real boy Balungu Eke Vamuyawa Vakunyanda Vakulu Daddy Boy Safety Ryuji Mwani G Chris K Yo Ozone Yo Asabis K Tony Hello Boy. Yeah.
Download it with sad music.